So ilikuwa around saa sita na nusu usiku, tumelala, nikasikia nduru kwa jirani yangu namba 10. Nikasikia nduru, nikasikia mtu anasema, unapigia askari nduru mbona? Mbona unapigia askari nduru? Niliona kitu kama nguo ya polisi ya juu. So wakapita na hiyo mlango ya Judith, wakatoka na Judith. That one, hiyo ndio incident ya mimi niliona, but ingine ilikuwa ishafanyika, walikuwa washachukua Esther hiyo roho ya kwanza huko. Hao wenyewe walitueleza kwa walipelekwa kwenye msitu mwingine huko chini mtoni, na wakafanyiwa hicho kitendo, wakaibiwa masimu zao, mwingine akaibiwa hadi nguo na suitcase kwa nyumba.
This place is very insecure tonight. Hakuna security lights and so we are living in fear. Unatembea watu wanakushtua. The road leading to the school is very poor.
Kulikuwa na msichana ambaye anafanya computer programming, ni class moja na mimi, alirepiwa, na after kurepiwa hakuna kitu ilifanyika.